This is part 7, Eucharistic Prayer number 2, pages 651 to 661.
Kia noho te ariki kia koutou, whakarahia o koutou ngā kaukirunga, me whakamoe miti tātou ki te ariki ki tō tātou atua. Ai he mea tika, he mea pairawa, tūturu tonu te mai, hei whakaoranga mō mātou. Kia whakamoe miti tonu kia koe ngā wāhi katoa e te matua tino tapu. Mātau te maiti aroha nui te ana, mā he hukaraiti. Koe ia tonu tāu kupu i waihanga ai koe i te ao. I tonoa mai e koe hei kai whakaora, hei kai whaka ea mō mātou. I whakatangata tia ia e te wairua tapu ai whānau i te takakau. Hei whakatutuki tō hiahia a ke riro mō hei iwi tapu. Ka totoro ona ringa, pā ana tōna mamae nui, whati ana te ringa kā waitua, ā whakātu ana ko te aranga ake. Nō reira tahi menga āhere me te hunga tapu katoa, ka whakātu i tō kororia i te reo kotahi, ka whakanui mātou. He tapu, he tapu, he tapu te ariki te ato ngā taua, ki tonu te rangi me te whenua i tō kororia, hohana i runga rawa. Kia whakapaingia ia e haere mai nei i runga i te ingoa o te ariki, hohana i runga rawa. Ko koe te tino tapu e te ariki, te mātāpuna o ngā mea tapu katoa. Nō reira kai nui nei mātou whakatapu e nei tākoha, mā te tukunga iho o tō wairua. Anō he tō mai rangi, kia puta ke ai mō mātou, ko te tinana me ngā toto o tō mātou ariki o he hukaraiti. I te wā i tukua ai ia, ai mātua whakai ki tōna mamae nui, ka tango ia i te taro, ka whakamoe miti, ka whawhati, ka hoatu ki āna ākonga ākāki. Tangohia tēnei, kainga e koutu katoa, ko tōku tinana tēnei, ka tukua nei mō koutou. Anō i te mutunga mai o te hākari, ka tango ia i te karihe, ka whakamoe miti anō ki a koe, ka hoa atu ki āna ākonga ākāki. Tangohia tēnei inu mea e koutu katoa, ko te karihe tēnei o oku toto, ko ngā toto o te kawenata hou mautonu, ka ringihia mō koutu ā mō te tokomaha, hei whakakāhoretanga hara. Ka oea tēnei hei whakamaharatanga ki a hau. Te kaupapa huna o te whakapono, ka pānui mātu i tōu matenga e te ariki, ā ka whakapuakina tōu arangāke, tae noa ki tōu hokinga mai. Ia mātu ka kai tēnei taro, ka inu i tēnei karihe, ka pānui mātu i tōu matenga e te ariki, tae noa ki tōu hokinga mai. Whakaorangia mātu e te kai whakaora o te ao, nā tōu ripeka me tōu arangāke, i whakawāte ai koe ia mātu. Nō reira ia mā te maumahara nei ki tōna matenga rawa me tōna arangāke, Kātāpaya tukia koe te ariki i te taro o te ora, me te kari he whakaora. Me te whakamoe mi te tonu kia koe mou i whakae, kia tū mātu ki tau aro aro me te kawe i au whakaritenga. Ka inui whakaiti nei mātu e whai wāhi ana, ki te tinana me ngā toto te karaiti, kia tū honoa mātu e te wairua tapu. E te ariki kia mahara mai ki tōu hai huri no te ao, ai kia whakaurua te tūtukitanga o te aroha ki roto iaia, kia werehi koto mātou pāpā, kia tō mātou pihopa me te rōpū amorangi katoa. Kia mahara koe ki tāu pononga, kia i karangati atu e koe i tēnei ao. Tukua kia ia i whai wāhi i tōna matenga ki te matenga o tāu tamaiti. Kia whai wāhi anō ki tōna aranga mai. Kia mau mahara tonu koe ki tō mātou whānau. Kua moa i te moenga roa i runga i te tūmanako mō te aranga ake. Tai atu kia rātu katoa kua mate i raro i te maru o tōu atawhai. Pōwhiri ti atu rātu ki roto ki te māramatanga o tōu kanohe. Ka inoe nei mātou tohungia rā mātou katoa. Ā kia noho tahi ai kia maria takakau tapu whae o te atua, me hoe patapu tono hoa pūmau, me ngā apotoro tapu, me te hunga tapu katoa i pai kia koe o ia whakatupuranga, kia whiwhitahi mātou ki te oranga tonutanga, ā kā whakanui, kā whakakrōria kia koe, mā tāu tamaiti mā hehu karaiti. Hei aia, kei aia, i aia, kei a koe e te atua matua kaharawa. Ko tahi tonu me te wairua tapu, te tino kororia me te honore, mō ake ake. Āmene.